malero zizene nyike joli nani nensonga zange era lero nina ebibuzo bingi ebinyiga mutima gwange tekitegeeza kubyona mukama byokoze nkisisima naye yegwe wekulopera lino buyinza obusemba kwande nali muketo ne bambuuza gyoba mukama bamuwamba ne tutamanya gyoba yeye akyafuga eggulu n'ensi lwaki bye yalagira abamu babisa wansi abakola ebitufu be babonabona nga bakola ebikyamu be bababonyabonya ne tubulwa oluusi anaabagambako kuba ne bakabonabo oluusi babibeeramu ekyo kireetedde bangi okubusabusa n'okukkiriza kwabwe kukendedde balaba bakola bitufu bayisibamu binga tebabakola ebikyamu baterete kimanyi buli kiriwo kati kyabeerawoko mu byawandiikibwa era tubisomako nga bwe walaga manyi mu mirembe giri sabanaffe otukozese ogalage mukama saba tujune tuzibula amaaso abantu balabe enjegereza ffe zikutuke tubuna okuba mikono gy'abalabe baffe mukama saba tujune tuduwa amaanyi tuwaguze enjegereza ffe zikutuke totuleka kuba mikono gy'abalabe baffe my lord watusuubiza nti bwe tukwesiga mukama tuli babagumu ng'olusozi lw'e sayuni totusuubiza nti yoliteekawo emmeeza maaso g'abalabe baffe n'obalabisa bwe batukuba kutama erisooka mukama twasaawo neddala ne balisabula bwe twalondawo okukozesa eddembe ate bo bakozesa lyanyi era ne batutunya tubayisa bulungi batuyisa bubi ne be tulaga ekisa batusasuza bukyayi kye tuba tusaba otuyambe twerwaneko katonda waffe balyoke balabe kye bayita amaanyiko katonda waffe watugamba nti tubeere bamazima ge gali tukulabe eddembe era mukama ne tukikola kati yabogera mazima wano be batalira mirembe bangi batibwa dda ne mukama saba tujune tuzibula amaaso abantu balabe enjegereza ffe zikutuke tubuna okuba mikono gy'abalabe baffe mukama saba tujune tuduwa amaanyi tuwaguze enjegereza ffe zikutuke totulekayo gy'abalabe baffe amalero zene nyike nyingi nga nina ensonga zange era lero nina ebibuzo bingi ebinyiga mutima gwange yatoba nali mugeto ne bambuuza gyoba mukama bamuwamba ne tutamanya gyoba yeye akyafuga eggulu n'ensi lwaki be yalagira abamu babisa wansi kireetedde bangi okubusabusa era n'okukkiriza kwabwe kukendedde balaba bakola bitufu bayisibwa bubi nga tebabakola ebikyamu baterete wagamba nti tubeere bamazima ge gali tukulabe eddembe ekyo mukama ne tukikola kati yabogera amazima wano be batalina mirembe.